waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Abbaa Gadaa Booranaa Guyyoo Gobbaa, Abbaa Gadaa Ittaanu Kuraa Jaarsoo Kuraatti baalli kennuuf qophii jira. Abbaa Gadaa Booranaa 72 jechuudha. Booranni Adoo gargariin kutiin abbootii gadaa 71 qabaate. Suniin duratti abbootii gadaa hedduu qabaachaa turte. Sirna baalli kennan kanaaf qophii hedduu jira. Kanarratti soraan Jaarsaa Argaa Dhageetti Dr. Borbor Bulee dubbiseera. Gara isaattis hin deebisa.
Akkam ooltan gadaan gadoo abbaan gadaa Booranaa Haqaraa gadayoo galgaloote raabii Booranaa Haqaraa yaayya kumleelleeti gammeen ammoo daawwee borboreeti akkana jecha gadaan Booranaa Adoo gargarin cetinuyyuu abbaa gadaa torbaatame lammeessoo ga'uu jirti jechuudha. Gadaan Booranaa gogeessu yookaan ammoo baartii shan qabdi baalleen ganna 40-40 gogeessuuf hirmaattee jechuudha. Suniin duratti abbootii gadaa hedduu barii gadaa isaanii hin lakkaa'ameenitti jira.
Abbootiin gadaa Booranaa jaa.
Ollaan abbootiin gadaa qubatan yaa'a. Yoo abbaan gadaa baalli fuudhu nam hedduu ollaa yaa'a qubata. Qubtuun kanaan odaa bulanii jedhan. Gadaan Booranaa sadii abbootiin gadaa jaa. Tokkotti itti gaafatama. Adula fiixee jedhaniin maqaan abbaa gadaa walitti qabanii yoo yaamani adula. Adulaan cufti gosufii jalatti hayyuu filti gaafa baallee fuutu. Abbaan gadaa yoo baallee kennu abbaatti kennuun abbaa gadaa kattaan gadaan tanteetii ya caaltu hormaataan na caale bultumaan na caale waan cufaa nu caalii gadaan tantee agarsiin nu caaltu jedhee eebbiseetti kenna. Baallee kennuun duratti wanti gugurdoon hojjetamaan reefu aap Dr. Borbor Bulee Booranaa Bilbilee dubbise.
Hojaa bulanii karra qaaluu hojjuu muudanii abraaza qaaluu karrayyuu muudanii galmi dhawaa dhaamsaa dhaabanii galmi baallee dhaabanii kennan. Kun ammoo gabaabin numatti yoo baallee kennu qophaa'anam jirti guguddoon beekan. Haata amma galmi dhawaa dhaamsaa tu'an markaa qaba. Galmi dhawaa dhaamsaa jechuun hobbaatii amma galma kan malee yaa'ee kun kan 80 filaa fi qatee jechuun waan wal dhaama kan malee maqaan galmi dhawaa dhaamsaati.
Akka wal dhaamachaas.
Galmi jaaranii walitti dhufanii fuula cufananii dhufaa yaa'ii ni dhufaa muummeen amma galmi fi hayyuutuu galmi dhaabaa. Wanni jira kan 80 wanneen keessaa ba'uu miti. Wanni guddoo namoota naaf galmi dhawaa maxxaarri jedhanii. Galmi dhawaa dhaamsaa kun kafiitti abbaa gadaati. Namni tokko baallee fuudhuuf. Galma adoo gal waggaa 80 kan galma sadii afur warri marsanii dhaabanii galma abbaa gadaa callaayyuu hedduu kirma galma dhaabachuu dhibaayyuu ba'an jechuun wanni gadi galmi galmi dhawaa dhaamsaati taarikii waan gara kan keessa dhufanii waan dabarsanii jiru akka dhaamsa jechuudha.
Yaa keessa ijaaran moo eessa ijaaran?
Ollaa yaa keessa ijaaran?
Ollaa yaa'a ollaa eenyu?
Ollaa gadaati.
Ollaa gadaati.
Gadaa sadeen kun hawa taar boorallee.
Eegimuun mee dhiyaatan yoo abbaan gadaa baallee kennuuf qophaa'e ammoo.
Amma eegi baallee kennuuf qophaa'an qarqara moodaa dhaaban odaa bulanii. Odaa keessaa bahanii qaalluu muudan oditu ammallee galma dhawaa maxxaarri yoon kan namichi maxxaarri nagatu dhaaban galmi jaaran amma guyyaa baallee kennan kan beektan warri yaa'a malee namni dhibbisanii jirti qubata odaa bulanii. Odaa bulan jedhanii amma namni amma qaryaa keessi jirri yaa'a qubatee odaa bulanii. Yoo yaa'ii amma doolee kan fuula yaa'ii garbii lallabatti jiran amma warra fi maxxaarri naqatanii galmi warra jaaranii dhibaayyuu ba'anii moona dhibaayyuu jaaranii galgal loonkee galanii jiran loonkee ba'anii galmi jaaranii.
Gadaa keessa nama gamee jira abbootiin gadaa.
Gadaa keessa abbootiin gadaa adulaan lama kophaaf gadaan baati hawaasni foonii tun adulaan taana ammoo afurii wal gadaaf afran kaana mayyuu kudhan naqatti kudhan afurfataati. Amma baran ija naqatte amma kudhan ayyuu yaa sun kee jiru yoo amma ayyuu kudhan naqatan taan kudhan afur harboora beeku harboorri itti mee koonni tuulleen hawaasni tuulleen kophaa qabdi gadaan sadii angafi tokko harboora kagadaanii man fakkeenya gadaa guyyoo gobbaa yoo dhan roobii jaartooleen abbaa gadaa hawaattuuti murtii jiruu jaartooleen abbaa gadaa koonni tuuti warqee deebi'aa tammoo lubee kaayimanii kagadaanii man guyyoo gobbaa angafi yoo inni galmi dhawaa dhaamsadhaaf haaleen cufa akkasuma dhaaban. Yoo inni baallii kennu lafa sun baallii kennan gadaa sadeen jedhan koonnu hawaata harboora jedhan guddaan harboora hangafi
yo balli xennan warru hun tuttu walim balli xenna
yo walim balli xenna karar bora dura kenna xaleni xajala ko paaji xamu
abban balli fuud abban fuud ma fakkena fi yu fuudu na magamin fuud
turban balli anam turban fuud
ah nam turban balli
eh aha abban gada ammo boku ni digi Allah kenna nim di daga dimmo
balli yo walir rafudani manjeren wal trenna ni fana mo khafuru manjere fuura khakhen manjere khen
balli yo yari wal trenna e bisanit bituma walin bulla kurmat hayo fuuna dabri e trenna
na dabri na jali
e jadan kan ke gadati ya dabar teju
aha
kurmat wan ku fat e bituma walin bulla kurmat na dabri hayo na dabri kuufna dabri yele wan ku bakati wal tebe wal trenna
aggadanti yiquf taggadanti yihort na jal hori nutal hori nutal naga kabado nutal hori nutal buli wani gurdo na banga da yo hojjet fakenna foni gurdo no jatama
wani gurdo no jenne ngit iya barabali buru horm galana tale galan ta ke gal tin rodi se dabale laki maga ba zani diji ke dibbe dallo wani je abde leke da muji maga bu batte galma khallacha dani abuye diddan korba jaran galma khallacha dabe gaddeye jindi di kase gumi gayo gore gumi gayo legana godane galmi gutu dabatani gutu awatani aja kasma da gugal mara ayo ti yu gugal mebe gugal mebe gugal mebe bani kunya dani ya ba mu mu me oda nani ti wati gugal mo da da bani ni dani kallu mu dani galmi dawa matari yani mu mu galmi dawa amsa kham arda kana arda to gale da to batin sa ka jilani khe da bani galmi bali da bani bali kana
da ballele makam ba sane je ta kenafa banga da gada fi khe sa da ballele makaba sa je
wari ku yoba alifu garbe la la bate wari kham bira yubo me kun ga dadam galna sabitu khana abuti yo ma da batani wari am gada kun da balle fi ga ba du yo len du kuwa da war bali buri da balle dan sabitu gan khana da balle min rabusa
yo le warra bali buru kun in ganna sadi khe sa da balle
eh fuya gan sabitu wa du wa jiran jolen dijine na munya tisna te nubili banjal desa tisna te adula Allah ban nubili dijine mo libanjal desa ban kallo yubumte wari arra yo bali burun kallo odata kallo ni yiti fula harijan ku tin kitti abeti madabu bat
abar
wari rabi khan danis murat amwara ma bali furka wari da balle gubbata illa da rabu zagal da deso abeti wara mu madabu bat
madabu
tabali kenne baramu bat lo gubba lugu bayi bura beti warra gani ka sabe so ran mata bu fat warri gan sabe so rata mu jolle warra daballe ila na rabu te jolle gamme ko
ambo singa da yo balli khenni je warra gurdu man
amma ade jiza bizu du batti ayu garbe la lab de warra khana kenni ke la fulo ya je chu ga ba jingal
wa kay qaw hig ay fi gal
nemu gar wi du be ji ga amma banga da ku abba te rata am ya baga da ngaram be ni beta ka nemu sarame gaje to wani akazini an go gabantanga afa bali ke nani bi kaban gab gara bagagati gab amma yeje abaserat ni bangal de zale yego go bali yorabe muja bali bona sadirji khanak boran buti tay khanak nam serti suta abaseratu
amma botin sera ha gami jiro re duri bali ha
re duri bali ke ni fika na boti sera jiro aga jira ni bangal de sadje
ser bad war khanak kajel
ser gabe tanami ji abba gada da ni amanti di jiran ka bo amanti na adunta na nani abba gada to ko khaku je jaldi to badan de seri wili sun danda
warri gada bulchu adula ja adula tan ke sa to ko titiga fatama adula fiite jadani
adula fiite da saditi titiga bada ma musulle da den dirje to ku fiite ya to ku fiite ho ni to ku fiite ar bora
go sa yon tun chote no yo
e khawa to ho ni du han to fi jala ja te ti garba me di sala batte ya ho baba bat har bora han adula sajini rapte wal ta batte garba la batte akasin bi yivit
garbila labatan kun warla bulchu warbi bulchu fakenna fayu fa kalufa
kalunke sinji hayyo tu jara jararam
garbi kun hayyo
hayyo ayyam gusta kuran turba chu ke sa tolfatan
gochi tofti hayyo fi kalte
ayo gusta watu mana abrani ji hayyo ke zabila tani de chali khabila tille kan ma kun gochi guddo tini wari khan le ngar harbora digalu matari kharayun arore sa fulel wal mujtennamu chu akasuman nagaga hajjani saddeji goro guba wa mborno jadani dabgan saddeji tan namu yubume kayezi tarawhi elu fi wangu samiro deye dubat
aha tana fuyu garbi lallabata kunin hayyu hayyun kunin ambo gosti tufa kai sala lallabata fa kenna
eh adulana muta gosati ni dita boran tufat hayyu di kana yajan tadde tan fitte haraeni fi ye sayeti ji daga fa sama kana di wan kana du di ko mu fiddi
amma kamit ko pawun jirta ni jilta kamit sani de mu jirti multi di ko tal jira jilta kamit sani de mu jirt ko pin jirta man pakat
am jilti fula ada turizini kana te gawan duri nu ra gura kanti wan hariya wan goza wan goge ka wan adula kun jahani tokko kongin to barre sani baru zakti yete wa ana tokko haram ge jiru kirmate wari am wan kan gude ge ti jire
am gadane ti jirta gadane ti jire ollan gadaye ti jire
are
fulan balle tanna naci
la ko tinna gude du ve ko pu ba jire
gadani jirene na makhe sat makbaqi jolle khe sat olma bulte biya khe sat wan du fakenna fin farsani tam fakenna qaba tre sat jolle farsani e me fakenna
tan gadayo gada khadde iho haya gadal man tiya khadde debano dibbe khadde debanu goza khadde ne kasini yele faso
ajalam abba doktor berbor bulay guddo galate fanna ko bin wayo matro mo kar da tanuma ansora halake kam kiyana gambul gadangado bokuarso warsbona warse jalo uho odirun dada gadangado waregana mi sajalo uho odirun dada gadangado kabona furma sajalo uho odirun dada gadangado furma tirovin najalo uho odirun dada gadangado robelo la sinajalo gadangado lola oba sinajalo gadangado onno bule tirujalo gadangado kabule gamar jalo gadangado 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 gadangado